Μοιάζω μπάλι σαν
My feeling make it Gini.
Έτσι baby πάλι Usiponiona pumzi na bananana Έτσι baby πάλι Unaumisi utamu bananana Έτσι baby πάλι Sakando hivyo kwa nini twagomba nanana Au ndo kweli Tamu na chungu ndo raya kupenda nanana Hawajui yo Baby Amazon ipa Wapi unanishika Na ndo mana mwengine sitaki Hawajui Na navyopenda sifa Basi hapa pichwa Mana najona nipenda na unyaji Nachotaka niwambie ya unanipenda dali Hautaki kuwa na mimbali Bila mimi hawezi Basi niambie niwambie wajue Kauna nipenda dali Usiku bila mihaulali Niendo wakompenzi Basi niambie niwambie wajue Tunapendana Tunapendana
Mimi hapa Ni mboso kani tena Penzi ni hadithi za siku nunu Iwe kwenye furaha nyakati ngumu Penzi ni maradhi nishikwe pumu Nimekupenda we ashki majinunu Usinificha dharani baby ni chumu Mengine tu yafanye tukiwarumu Aki ya mungu wala yuki ni thurumu
Bombo clad
Na nyonga ndumu Oh wewe Sitaki ni kukwaze usini kwaze Tukawapa maneno watutangaze Wengine wanangoja siku gombana Oh wewe
Penzi kwenye kibaba lijaze jaze
Mambo ya kinikaba uniliwaze Leo tule mlenda kesho nyama Basi nambie niwambie kauna nipenda dali Usiku bila mihaulali Bila mimi hawezi Basi nambie niwambie wajue
Kauna nipenda dali